Catch it.
Mwapota
know your day, man.
That's you. Picking one them on
you. I make it, man.
Flop, man.
They make you happy every day, not bagamo. My love is real, bolo free. Munga kuke kwenti, kepu si. Munga bulu gayo, ni kepu ji. Mekwe sunako sabo, we must win. Love a poro team. Ibe si bonwa, nyonya chola wa maliji must die. My baby di low, but my love is high. Yo di witches and wizard, di dem go die. Kai, odi no bi mo. Okwe mano gingwa, bono love mo. Oya biate mo, besi bongunye mo. Jili mwa yo babegu, oya take it slow. Oya take it slow. Ono baje boys, ina gafende madune make a noise. Oda gesu di busy, nacho my voice. Manobu kebo ni ife bu my choice. Mona kebulu, I ain't got a water bora kebai huranyi tiporo ta. Nde nyu hunu nishi hena baka mona geje buturu tiranyi ka.
Achaluko mwanyi pota wa mwona wana mbedenu. Mwane ya molu mwa mwono wei. Mwapota wapota wani ino zinetenu. Ndinetenetenu. Ufejite wembake uzinu mwano. Asimuji pota wapota wani ino zinetenu. Makandina wana wano. Ifana chona mbake uzinu mwano. Iye mwike gulo kenyo jewe no mwano. Mwapu mamano mwono. Mwamili jilizuo na mano.
Mwamu mwote kuma daddy kote kufasi mu get married to you. Mani siga kwa kamu nobu na yo opere senye lomdi chansi tu. Onyega panye lanyacha na gari ya swe nge melu ya chuchu. Makabu mezi bongo we mifana alwa swe ya nobi ju. Hanobi ju mwa man of the true. Malopo jaki chano na pa kung fu. All the rare robono ke kashi cruise. After the reggae ma the next simple blues. Soromoga ina gafa ninyanyi hindo nyokomita. Them just the wonder which can be to be this. Siterude kokobota. Fachaka fachilogu wego sanyi. Chukuna binigwa matola puanyi. Chukukware kaji kegudianyi. Na charagu aina gurane banyi. Ebo ma ego vini. Na shamanu manu ka vaseline. Anyi bilacha na moko ka gasoline. Be a good wife you understand what I mean. Monaka buru. I ain't got a water bora kubai huranyi tiporuta. Ndanyi hunu nishi hena baka mwona geje buturu tirani ka.
Achaluko mwanyi pota wa mwona wana mbedenu. Mwane ya molu mwa mwono wei. Mwapota wa pota wa nino zinetenu. Ndine tenetenu. Ifejite wembake uzinu mwano. Asimuji pota wa pota wa nino zinetenu. Makandina wana wano. Ifana chona mbake uzinu mwano. Mwike gulo kenyo jewe no mwano. Mwapu mamano mwodo. Mwambili jilizu wana mano. Mwana maka.
Imagine
mwodo kumbe.
Baby yo.
Everything about you.
Yama na kwa na sabeto. Mwapu kona. Ayye mesigo mwa.
Fendi jewe mbake.
Oka ina wazie. Next time bu holy moon. Magosi adina.
Chee.